wete disi za sangoma ama za ili kishigongo wekula nyama
nyama za
ndo mama la mama
kwa kwanza
mingine sijamuona uyo ndo wangu wangama yani mtoto ni mkari yani anagata dosari mpata yeye ni ufahari inanisha tupia mbali tusha gonga mageti yaliowe kwa picha ya mbwa mkari afu tatu ndo bajeti tumepoka tunasalari ila leo tumezipata
zipata zipata tumezipata zipata 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 tumezipata zipata zipata.
Kwenye table, uno kwenye flow pamba my label, you already know warembo mikogo styles ya kibisho unawachapa na flow, tunaitafuna dog party classic, ile design ya suit and a tie weka steam to a high mtoto mtamu super shy finger belt to the fly nipe haka black kiss bye bye na ungeza chupa ukimbaliza chupa tunafuta shida ratu kikubwa dani mambo supa wakali wamenyuka nipari na mizuka nimepewa mwali paka kesho kuna kucha design kama ndege watu dani wanaruka
wanaruka
zipata
tumezipata zipata
zipata
ona na 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 na
tumezipata
yani ni kunwa na kujoma
zipata zipata
na kujoma
zipata
tumezipata
zipata zipata
tumepata
zipata, zipata, zipata.
Ayo, this is Adventure, the leader from Cuba Bay. You wanna Mr. Blue? Aye.
Let me show you this.